rero ndagira ngo mbabwire ko tugiye gukomeza ikiganiro cyacu kuri iriya nkuru benshi babonye yacicikanaga kuri internet ivuga kuri Madame Cécile Kanimba ufite indwara. Tubanze tumwihanganishe kandi tumwifurize kurwara ubukira, ariko iyo nkuru ikaba iherekejwe n'iyindi y'akababaro kubona igihugu kidashobora kuvuza umuministri wacyo na ko madame wa ministre, ndetse si no kuvuga ngo bamwishyurire bo ubwabo. Ariko noneho umuntu umaze imyaka 20 ari muri ministere nako ari muri guverinema atarigeze ashoma, na mbere yo kubwa Kagame yende yaragize imirimo ya leta, ari nayo mpamvu madame Christine tubuze guhera kuri iyi nkuru ugenda ukatubwira niba yarakoze na mbere ya genocide ku buryo bwiteganyirize cyangwa assurance yo mu Rwanda. Wowe uri no muri medical field, ufite wabaye ukora mu bintu by'ubuganga, uzi uburyo za assurance zikorwa, ariko noneho uriya n'umukozi wa leta. Madame Christine, ntabwo mfite uburyo nakwintrodiza iyi nkuru. Icyo nabwira abatwumva mbere y'uko ugira reaction ukoraho, Madame Kanimba abinyujije mu mazina y'umwana we yakoresheje ibyo bita GoFundMe asaba ko yagira bamuha ibihumbi 78,000 by'amadolari. Banasaba, ntabwo ari ibanga, ntabwo tumenye amabanga, kuko iyo page iravuga ngo niba utanatanze baguha ubusa ebyiri, tanga kora contribution cyangwa sharing usangire inkuru n'abandi kugira ngo uyitangaze hose. Afite ibibazo ashaka kwivuza ariko ntashobora, nta bubasha afite. Tuzi neza ko Kagame akorora agafata indege, tuzi Karemera, Colonel Karemera waguranye ubwenge bwe n'umutima we ubuko bamubwiye ko bazamufasha kumuvuza. Kagame numva ko yamwohereje mu Budage n'ahandi kubera ko yavuze ko azamagana abarwanya ubutegetsi, ndetse ko agomba kuba ko ari we ushoboye kuyobora igihugu y'intawundi. Tuzi uwitwa Edmund Kagire, umunyamakuru wakoreye ibinyamakuru yagiye aba contributor muri East African, muri New Times, yageze aravuga ati mfite kanseri y'ibihaha. Ashyira hariya kuri Twitter avuga ko ashaka wamufasha, akeneye amafaranga ajya kuri 20 byonyine. Batangiye gukomeza kuvuga ngo najye nako ngo bamutangiye, bamwe batangiye kumuha amafaranga n'abanyamahanga barimo, baravuga ngo najye kuri Twitter twagize ikiganiro gikomeye cyane, bavuga ko ndetse na Ange Kagame yatanze $1,500,000. Abantu benshi barabaza bati se Ange Kagame akora hehe, $1,500,000 yivanye hehe? Yari yivanye ku mugabane bamukebeye ntawame. Ariko noneho Minisante iravuga ati iki ni igisebo ku Rwanda, ati reka tuhagarike iriya kuri ya vise gusabiriza. Baravuga ngo Minisante nkuri iranditse mu binyamakuru bitandukanye, wandike ushyire muri Google uvuge ngo Edmund Kagire Minisante yemeye ko izamuvuza. Ntabwo yamuvuje nayo mafaranga ni ukugira ngo baproteje icyo gisebo. Bageze aho nyuma nawe yaje kuyoboka iyo GoFundMe. Kagame murabizi rete n'izo ndege twavugaga, yatanze amafaranga 50,000 bijya kungana nayo uyu mudamu ari hakeneye kugira ngo yivuze. Yatanze amafaranga nk'ayo ngayo muri UK, mu bihugu bigize Ubwongereza, umuryango umwe w'Ubwongereza niwe ariko nabyita United Kingdom, hano bari Wales cyangwa Ireland, ariko yatanze 50,000 aradonating ari kumwe n'abandi kwiyerekana ko ari umugira neza. Ariko tuzi neza ko amafaranga u Rwanda y'igihugu nk'u Rwanda baramusetse abandi. None se iriya guverinema niba Kagame akorora akajya hanze, umwana wa Kagame akaba yishyurira 50,000 kuri high school umwaka umwe gusa, niba wa Dani Munyuza nawe wiga ahangaha muri New England nawe asho muri Maine ashobora kwishyura amafaranga 50,000 ku mwaka, amafaranga ava mu maraso. Kanimba ukoreye ministere munako myaka 20. Ubwo we ni iki kikubwira nako gituma badashaka kumuvuza? Njyewe nkavuga ni Christine, iriya guverinema ifite banyirayo, ifite banyirayo kuko ntabwo ibatreta kimwe. Nagira ngo Christine, ibibazo by'iyi nkuru byaba byinshi cyane, ndabizi ko mwese mufitiye muri bivugeho, deka nguhereho utubwire icyo ukibonera nkuru uko wabyakiriye. Nifashe ku munwa, nabajije umuntu ndamubaza nti njyewe iby'iyi nkuru birandenze, ndashaka kumenya. Serge ndabona avuga ngo tubivuze muri 78 mu 78 ngo tuba tubyumvikanisha ko ari amafaranga menshi, atahubwo barashaka 5 buri kwezi, 5,000 buri kwezi. Noneho ayo mafaranga akaba arayo umwaka bashaka, urumva ko nyine bibaye urudubi, bisubira urudubi. Noneho njyewe namaze umwanya mvuga ni icyo ntazi ni ukumenya gusa ko uriya mu mudamu bavuga Cecile Kanimba ariwe bishobora kuba ari hoax. Noneho nza kubona umuntu umuzi neza umbwira ati njyewe ndamuzi, twarabanye cyane, ari mugabo n'umugore, n'iriya condition ndayizi. Madame Christine Kaneko yari ijambo, gira icyo tubwira uko wakiriye inkuru kuko abantu bose yabashoka inzu. Kuba nongeye gukora ibyo nari nakoze Christine, naho ndabona ngufite nabwo nagufunguriye mikoro yawe. Christine niba utwumva, ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane Jean Paul, ndakumva. Nanjye naguye mu kantu mbonye iriya nkuru kuko Pamela Kanimba ndayizi cyane, twarabanye imbere y'intambara, ni abavandimwe bacu. Kanimba yiganye n'umugabo wanjye, n'abantu twari duturanye tubana nk'abavandimwe. Byantereyeho kinini cyane kuko Kanimba nzi ko iriya famiye yagize ibibazo muri za 73 mu itotezwa ry'abatutsi mu mashuri makuru. Kanimba ari mu bantu birukanywe, bakubiswe na abanyagikongoro iwacu, bazira ko bavuga ngo ni abatutsi, arirukanywe, aratotezwa, ntibarigeze no kubisobanura. Noneho aza kumererwa neza ku ngoma kwa Byamara, umuntu wifashije yariza ararangiza, n'umugore we n'abantu n'umuryango wiyubashye kuva kera. Twatandukanijwe n'intambara, ariko ikindi nakongera nuko Kanimba yaje kwiyimirira, kwishyira hasi, nduzi ko ariko nabivuga, asa ari muri ba bahutu wasabye imbabazi, avuga ati hari abatutsi bari bahungiye iwanjye, nkaba mbabazwa n'uko nabasize mu nzu ngiye ahantu nagaruka ngasanga barishe. Ubwo biravuga ngo ni za famiye ziri mixte, ni za famiye zivanze, zavutse mu batutsi n'abahutu, zitigeze zigira ikintu zikora muri jenoside usibye kuba wahisha abantu uko bishoboye no kutifuza ko jenoside itabaho. Muri make rero ntabwo ari umuntu wigeze aba extremiste ngo babe bavuga ngo ni igihano, wenda bamugize mu kato, hari umuntu mwiza bisanzwe, abantu bose bazi ko ari umuntu ukomeye. Iriya ngoma rero yarayitangiye ntiyahunga nk'abandi, hari abantu benshi bahunze batigeze bakora jenoside, bavuga bati ntabwo twebwe turi kumenya abo bantu baturutse hanze uko badufata, reka duhunge tujye hanze turebe uko bimera, nibimera neza tuzagaruka, nitubona batitwaye neza tuguma aho turi. Hari benshi bari hanze babaziranenge, batigeze bagira icyaha bakora b'abahutu, batigeze bajya muri jenoside. Nkaba rero numva bibabaje cyane kubona wari muri abo bantu bavuze bati dusigare tugume mu gihugu, nibwo ko wajya batugate se muri murahunga mujya hehe, bumvaga ko tugomba kugumana nabo kuko twari muri iyo kadere y'abantu bameze gutya. Kuba rero yarabakoreye ibintu bikomeye, urabona yayoboye banki nkuru y'igihugu, abigisha nyine, urumva abantu baratutse hanze ntibari bazi uko sisiteme zimeze, kugira ngo bazava kuri sisiteme besitari zabo, ni ukuvuga bagombaga abantu bahamenyereye banabamenyereza mu kazi. Arangije akora akazi k'umuministre, ndumva ari umukozi ukomeye cyane abantu bose bashima. Kumva rero umugore we yaba arwaye akaba ari hanze, arwariye hanze, guverinoma ntimuvuze, ni ikimenyetso kigaragara. Ye nabibonye numva jeshe rumeza, ndabaye se niba umugore wa ministre afashwe gutya muri iki gihugu nk'umuturage amerewe ate? Umuturage n'ibyo bintu bavuga ngo za mituweli zo zitashobora kuba zavuza umugore w'umuministre umutindi nyakujya ko numva bazanye n'ibintu by'abitwa batindi nyakujya ubwo abo bantu urumva icyo gihugu kimeze gute nkaba rero yewe byambabaje cyane nubwo Louise mushiki wabo numvise mu madiskure ahora avuga akunze kuvangwa bari hanze n'abanzi b'igihugu ntabwo turi abanzi b'igihugu ibyo ngibyo abantu bazamubwire yuko ahatuka abantu ntabwo gutukana ari byiza nta nubwo ari umuco w'abategarugori n'abari turi abakunzi b'igihugu kandi igihugu ntibakumve ngo ni cyabo nubwo turi hanze u Rwanda turarukunda natwe ni urwacu nkaba rero njyewe nshaka kumwereka yuko abadamu turi hanze b'abanyarwandakazi dukunda igihugu cyacu dukunda n'abanyarwandakazi bene wacu nubwo Cecile ari umugore wa minisitiri muri guverinoma turwanya tudashyigikira ibyikora nkaba muri uyu mugoroba rwose nakwinginga abadamu b'abanyarwandakazi bari hanze muri opozisiyo mu mashyaka yose abaho n'abatari mu mashyaka mumfashe rwose dufatikanye twese dukora igikorwa cyo gutabara uriya mudamu tumutabarize umwana yatabaje ariko dufashe uriya mwana dushaka amafaranga nubwo dukennye turi mu buhungiro nta gihugu dufite turakarata abandi bari muri shomaje ariko twereka bari abantu bari mu gihugu ko tutari inyangarwanda turi abantu bafite urukundo kandi dushyize urukundo imbere nicyo nabwira abadamu bari kunyumva bose baba ari muri abo muri RNC bafatanije urugamba bagenzi banjye baba ari abo muri FDU baba ari abatari mu mashyaka hirya no hino abadamu bose banyumva tubikwize kuri social media hirya no hino dutabarize uriya mudamu natwe tugire icyo dukora nk'abadamu b'abanyarwandakazi tunereke n'abanyarwanda bari mu gihugu imbere ko tutabanga kabone nubwo tutari kuvuga bimwe kuri politiki y'igihugu barimo imbere turi inyuma ariko twese turi abavandimwe tuvindimwe turebe icyo twakora kugira ngo tubereke ubumuntu kuko mbona ko iriya guverinoma yabo nta bumuntu ifite ntabwo bariikeka na ngo nawe usura undi nta ukoma nta ucira ariko rero twebwe turi hanze dufite liberite yo kuvuga dufite liberite yo gukora dufite liberite yo kugumana ako kantu k'ubumuntu urwo rumuri dufite mu mutima wacu tukomeze turucane kandi tuzarusubirane mu gihugu ni icyo kintu navuga ko nababaye cyane kuko abo kwa Kanima ni abantu nzi cyane twabanye nk'inshuti kumva rero guverinoma ibatererana kuriya nko kwa kundi umuntu yagukoresha ugakanjakanja nk'umusigati abari imisigati mu giturage murabizi iyo umaze kumaramo juice umaze kumaramo uburyohe uracira igikatsi ukagicira bivuga ngo iriya guverinoma ibyiza by'igihugu byihariwe n'abantu bake cyane neza umubare wabo ariko ni bake abandi bose twumva ngo ni ba minisitiri ni ba depite ni baki n'abantu b'exporta n'abantu donko bakoresha ibyo bashaka kugira ngo babageze kuri ibi ariko noneho cya gihe hazaba akeneye nawe w'umufasha umuvuriza umugore arwaye cyangwa umwana agasanga nta umwitayeho waba warasabye imbabazi umuhutu wasabye imbabazi utazisabye ni kimwe waba uri umututsi wabafashije ku rugamba urwana niba utarimo ukora ibyo kari agatsiko gashaka ubungubu uri gicibwa ugomba gufungwa ugomba kwicwa ugomba gucibwa imanza urumva batangiye no kwikora mu nda muri make ni kuri ingoma zirangira nkaba rero nashishikariza abadamu bagenzi banjye kugira ngo tugire ubuntu ducane urwo rumuri abadamu bari mu gihugu imbere baba abakize abitwa ngo barakize bafite abagabo bakomeye urumva ko nabo ntaho bahagaze baba bashonje bo mu giturage uwo twumva atabaje dushobora kugira icyo dukora mureke rwose dutange urwo rugero tugumane ubwo bumuntu ducane urwo rumuri twereke bose ko tutari inyangarwanda ahubwo dukunda igihugu cyacu birenze n'uko twagikundaga tukikirimo ko burya umenya akamaro k'ikintu hari uko utakigifite murakoze rero rwose nanjye nagize shoke ariko abo dufatanije mureke tugire icyo dukora ubwo mugire umugoroba mwiza merci
urakoze cyane Christine Mukama Christine rero akaba ari komiseri w'abari n'abategarugori mu ihuriro nyarwanda akaba yarabanye n'uriya muryango ndetse ngushimire kubera uwo mutima wawe umutima utabara abantu bakumvise bashobora kugira icyo abikoraho n'utazashobora kugira icyo abikoraho ashobora no gusharinga agakwiza iyo nkuru ahandi noneho abagize icyo bakora yenda bakazabikora ariko noneho dusubiye kuri politike nubwo koko yari inkuru y'ubutabazi yo gutabaza njyewe simfite icyizere nk'icyo Christine afite yuko yenda hari iriya leta izanamufasha bashobora no guhita ahubwo bavuga yuko hari message turi buze kuzisoma mu kanya abashobora guhita bavuga yuko badakwiriye no kongera bakamubwira ati hanagura bwira uriya mwana vaneho iriya post kandi nta kindi bazamara nk'uko babikoze kuri Edmund Kagire reka twumve madame Stella nawe turi kumwe nawe muri studio zaraditahuka Stella ikaze iyi nkuru ya Kanimba benshi bari barayivuga muri butandukanye leta ejo bundi yabwiye Edmund Kagire ngo ministante zamuvuza nyuma tugiye kubona tubona arimo arongera gushaka amafaranga mu bundi buryo bivuze ko bamubeshye jyewe nagira ngo numve nawe commentaire wavuga kuri iyi nkuru nyuma yuko ubona iriya poste cyane cyane madame Christine yavugaga ati aba uyu muntu nk'uyu nguyu kubona abura amafaranga yo kwivuza rubanda nyakujya ba muturage wo ku rwego rwo hasi barashize mu kanya ndaza gusangira namwe inkuru y'umukecuru wavuze ko ashaka ko Imana yamuhamagara ko kubaho no kutabaho kuri we ntacyo bimubwiye bikubwira nyine uburyo umuturage wo hasi abayeho mu Rwanda Stella icyo wabuduhishe cyangwa se wowe uko ubibona bitandukanye n'uko tubibona ijambo ni ryawe
uraho neza Jean Paul we uranyumva
ndakumva cyane ikaze muri sizaragitahuka
urakoze cyane nawe umufatanyije yewe nashegeshwe iki kibazo cya Cecile cyambabaje cyane kubona umuntu akanimba abaye guverineri wa Banque Nationale imyaka myinshi ni umuntu w'umuhanga cyane buriya ndetse nibyo yagezeho byinshi gene meza yuko na Cecile abimufashijemo Cecile ni umugore mwiza cyane uko twamwumvaga kera ni umugore nawe wakoze akazi kenshi mu bintu byo gufasha abantu ku buryo kubona leta y'u Rwanda ashobora kumufasha ni ibintu biteye agahinda ako gahinda rero ariko iyo ukarebye neza usanga karisha abanyarwanda benshi uya nuko ari ugaragaye malheureusement nuko nyine bon niwe bigezeho ariko hari abantu benshi cyane badafite nabo bana hanze batabasha gukoresha ikoranabuhanga ngo bagere kuriya biya rero n'ikimenyetso cyerekana ku Rwanda nyine rudafashe neza abantu abana barwo ababakorera abakora u Rwanda ku buryo rwose wumva bici intege cyane yumva abantu baza bakubwira ngo u Rwanda ngo hari amazu hari icyo ariko wareba ubuzima bw'abantu baho ukabona bibabaje Jean Paul we ukumva ko hariho abantu baza bagashobora kurara mu ihoteli ihoteli Kagame yarayemo bya bindi bandikaga mu binyamakuru bishobora kuriha amezi atatu ya soins de santé z'uriya mudamu
amezi atanu cyangwa atandatu ahubwo
cyangwa atandatu ya ngo mbako nakoze imibarange nabi ari mirimo
y'abara ibyumba gusa yarayemo izindi serivisi ntago muzibara
ntabwo tuzibara reba ubu yagiye kureba imipira y'amaguru hari ubwo twumvaga ngo muri Miami yagiye kureba umupira w'amaguru ibyo ni zakoze zishobora kuvuza umunyarwanda umwe uriya nuko arwaye indwara ikabije gukomera kandi ikabihenze cyane ariko iyo ureba ugasanga bari kubira birakabije biteye isoni Jean Paul nta kintu nabikubwiraho birababaje byanyeretse ishusho y'abanyarwanda benshi barimo kubabara bikaba numva rwose byongeye kunsubizamo akantu k'akanyabugabo ko kugira ngo mbwire abantu benshi cyane bari hanze barimo kugerageza kurwana urugamba rwo kugira ngo 2017 ihagarare tumuhagarikire hariya kuko it's too much niba Cecile umugore wa ministre ageze hariya bangahe bari munsi ye barimo gupfa badafashijwe
Stella ukiri aho ngaho nagira ngo nkubaze akabazo ntavuga ngo ufite ibimenyetso cyangwa scientific imibare iri scientifique yerekana yenda ibyo nshaka kubaza ariko utange opinion yawe uribaza nka Kanimba cyangwa na Stella baba baratanze amafaranga angana te mu gaciro mu ishema ryacu cyangwa se baritabiriye ibikorwa by'imisanzu ya FPR ku ruhe rwego Stella niba utekereza yenda ko baba batayiho babona treatment ingana n'umusaruro nako n'imbaraga batanze nuko giye ndibaza ko bashobora kuba baraba kugira ngo ubone za ministere nka ziriya ushobora kuba yenda warerekanye royalty ariko noneho ni ryari reka nanjye ntange opinion kuri ibyo nubwo nawe ngiye kugura ijambo ni ryari abantu bashobora kubona ko nta kintu kishobora kunezeza ziriya leta na kimwe ahubwo ko babona ko ibyo ukora byose bishobora kuba ari entitled ko mbese ari ibintu bagenewe sinzi niba ntabwo nzi kuna formula icyo kibazo ariko nibaza ko Kanimba yabaye umuturage mwiza mu gihugu mbere na nyuma y'intambara ndetse aba loyo kuri rya guverinema kuburyo ibyo bariho bamuhemba yenda atari ibyo byari bimukwiriye
cyane rwose turemeranywa ntabwo namenya kuvuga ikiguzi cy'ibyo Kanimba yakoze Jean Paul ibyo Kanimba yakoze ni ibintu biremereye cyane nkuko Christine ageze kubivuga Kanimba yakoze muri Banque Nationale imbere urumva guhuza systeme ebyiri mu gihe kikomeye kuriya aho u Rwanda rwasahuwe muzi uko byagenze muri 1994 hari abantu bafashe amafaranga barayora hariho systeme yari imaze imyaka myinshi systeme ya Banque Nationale yashyizweho kuva Banque Nationale yashyirwaho ni ukuvuga ko Kanimba yametrizaga ya system kandi Kanimba ni umuntu rwose w'umunyamibare uzi economy ku buryo akiri muri Banque Nationale bamukonsultaga cyane kugira ngo u Rwanda babashe kuruteza imbere Kanimba bakora akazi utamya kugereranya ntabwo numva twagashya mu mibare ngo bikunde ndetse n'umugore we ndetse n'umugore buriya nzasubira inyuma nibuke nibucanye n'abandi amateka ariko nzi ko yakoze mu byo gufasha abantu cyane mu bintu by'amakuru ruje Bon Samaritain afasha abantu kubyekeye sante agira ngo abantu babe bagire ubuzima bwiza ariko tugaruke kuri Kanimba nibaza ko ari mu Banyarwanda batanze umusanzu urenze uwakagombye gusabwa ku buryo uyu munsi igihugu cyagombye guhaguruka nk'uko cyahagurutse ndetse no kurenza uko cyahagurutse igihe batabaraga bakarenzi ngo bafunzwe ngo bakoze ibyaha cyangwa se ba Madame Rose Kabuye nge nibaza ko ubu igihugu cyagombye kuba kiri mobilize kurenza uko byagenze cya gihe bagafasha uriya mudamu kubona amafaranga yo kuvurwa that's how I see it Jean Paul
urakoze cyane Madame Stella ariko yenda akabazo kanyuma hari ibigo bya leta ubundi tuzi ko baho zarama yatwumva abantu bakoreye transfer za Faisal abandi bakajya Nairobi aho bikomeye bakajya mu Buhindi ubu uyu mudamu we arashaka kujya iburayi kubera ko indwara afite ari bo bashobora kwivura biriya bigo ende nanjye mbaza ikibazo nk'icyamwarimu biriya bigo amazu ahenze ubutaka bihagazeho abakozi babirimo bimariye iki umunyarwanda cyangwa se bifite iyinzi n'inshingano zihe twebwe tutazi asiras ndetse na bira bigo by'ubwishingizi wowe uko ibyo uzi uvuye gusaye n'icyo waba ubiziho kumva jyewe ubwanjye kumva nkarama mitiwere yabaye igitangaza ari nabyo bagenda bwa leta yakoze yandi ma leta dakora ariko mu byukuri umuntu nkuriya ashobora kurwara akaba asiranse ye idashobora kumugoboka byo mubivuga hiki nk'abantu bababyeyi cyangwa se b'abanyarwanda muri rusange
uha nyine turakomeza kumva ko ari ikinyoma ni ikinyoma bakomeza kushyira hariya hariho ibyo bavuga byitwa ngo agenda kashe biba bigo uvuga bikomeza arama n'ikizo zifite agenda kashe ibyo byose umuntu nka Cecile ubwe afite assurance ko yarakoze umugabo we nawe afite assurance ni ngombwa yarakontribuye muri assurance ko nawe adashobora kumuvuza rero ni urukoza soni ni ukuvuga ko ayo mafaranga bafite ibindi bintu bayakoresha bitari ukuvuza abantu babo nkaba numva rero nkuko wabaje ikibazo nk'icyamwarimu urabizi ko ziriya za assurance ziba zishobora kuba zifata amafaranga zikayakoresha ibindi nkuko nabikubwiye niba uyu munsi batari capable yo kuvuza Cecile ubwo se bari munsi baravurwa nande ubona ko aka amafaranga afite ibindi bintu akora ndageza gukora une deduction ntabwo nzi ntabwo nigeze nkora muri rama ntabwo nzi imikorere yayo neza ariko imikorere nibigomba kuba ari uyo kuvuza abantu bakabatabavuza ubwo amafaranga afite ikindi akora ngo bagomba kuduprove le contraire bakamuvuza tukabibona aho badamu bari mu rero ubwo ngeneye mbabare gatoya aho babyeyi bari mu nshingo mu nteko nshinga amategeko ko badahaguruka ko umva ari benshi barenze 30 ntaya ni 50% ko badashobora guhaguruka ngo bavugire mugenzi wabo ngo bamubarize barewe ikintu ku buryo kumuvuza ubwo mwebwe ntago mwabyibazaho ndabaza abandi bari n'abategarugori turi kumwe icyo babitekerezaho
umuntu umwe yatwandikiye aratubwira ati ntabwo ibintu byo kuvuza umunyarwanda umuntu uvuye ati inkunga twire gutanga abantu bari hanze yego abantu barwane urugamba nkuko mastera yabivugaga bakureho ubutegetsi bubi ariko ibyo kuvuza abarwayi bavuye Rwanda ibyo simbishyigikiye uwo muntu wamubwira iki
ubuvuzi burarutana hariho abantu bajyaga bajya kwivuza mu Buhinde muri Afurika y'Epfo muri Dubai bitewe n'uko nta bushobozi u Rwanda rufite iriya ndwara uriya mubyeyi afite ni indwara ikomeye no muri iki gihugu tubamo usanga abantu bashobora kuva nko muri Miami bakajya kwivuza muri Boston aho ndumva njyewe nakumva ikibazo uko kimeze u Rwanda rudashobora kuvura malariya mu Rwanda bagifite amavunja ntabwo bashobora kuvura kanseri mu Rwanda aho umubyeyi abyara bakarenza umwana urugo umubyeyi bakamufunga adashobora kuriha amafaranga aho abana bagipfa buri munsi ba nyina bababyara ntabwo bashobora kwita kuri kanseri njye ndumva nta kwemanywa n'uwo muntu kanseri uyu mudamu afite uko nabibonye muri iyo muri kaga fundraising uriya mwana yakoze ni kanseri ituruka mu magufa ni kanseri ikomeye cyane ntabwo u Rwanda rushobora kugerageza nkaba numva jyewe abantu babishobora nyine bamufasha kwivuza hanze nkaba numva nahamagara abadamu muri parlement bashobora kuba barimo kutwumva uyu munsi ko bagira umutima utabara bakamubariza nibo bari mu gihugu bazi amafaranga y'igihugu ukuntu akoreshwa bazi ku institution zabo zikoreshwa bamufasha ajye kuvurwa kuvurizwa hanze
rero ndagira ngo ngushimire ariko ushobora kugumana natwe yagira ngo twumve na bwana Epimaki Epimaki reaction kuri iyi nkuru ya Kanimba ndabizi ko mwihanganye umwanya munini reaction kuri iyo nkuru ya Kanimba umaze kumva ibyo madame Christine yavuze umvise madame Stella bavuze abo bombi bamuzi nawe niba wakurikiye nawe nagira ngo numve icyo contribution kuri iyi nkuru
urakoze rwana Jean Paul mbere yo kugira icyo mbivugaho ndashimira madamu Christina n'Ostera umutima bagaragaje wa kibyeyi w'abadamu bafite impuhwe z'undi mudamu mugenzi wabo nkaba nunga mu buryo Stera avuze ati abo badamu bagize 60% ya parloma buri wese neza n'igihumbi cy'amadolari birahita byuzura 60% umudamu ajya kuvurwa urumva nubwo barabererekanye ko bazi agaciro k'umugore koko iyi nkuru nyibona kuri ntuza kuri Facebook nigeze no kuyibona ku rubuga ngira ngo abenshi duhuriraho nahise mvuga nahise nandikaho nameza nivuga nti ntago ari Kanimba uko muzi ntago byamubaho ntago ariwe ntago nashaka kuvuga ko umugore batarwara cyangwa atagira gute ariko ndamuzi Kanimba nubwo ari umuseriviteri wiriya ngoma ni umugabo nigeze kumenya daro cadre familiari abamuzi w'umugabo w'umuhanga wize mu Bufaransa akaba yarakoze aho aha aba bantu bose bavugaga muri yakoze muri za mini plan akora mu ma projet agenewe ku restructurer l'économie du pays akora muri Benin akora n'ahantu atakoze Kanimba ari mu bantu bafite 7 nziza mu by'ubukungu munuza muri kirya gihugu none ngabwe ni ese icyo gihe cyose ntabwo Kanimba yahembwaga amabuye Kanimba ntago ari umukene muri kirya gihugu kandi Kanimba nshobora kwemeza neza ntibeshye ko atabura biriya bihumbi niyo ataba bifite kashi Kanimba ntago yabura amazu atatu ngaga yagurisha imwe ibone biriya bihumbi two de suite ajye kugira kandi Kanimba si igisambo Kanimba ntabwo abanye n'umugore we neza kuva kera wenda hashize imyaka 22 ariko nta muntu wigeze ambwira ko batandukanye cyangwa yaba yaramukiziri impande kuri umwana ari we wamutabare ibi rero byose bivuze iki bivuze uko iriya guverinoma imeze uko ubutegetsi bwa Kagame bumeze niyo waba uri ministre niyo waba uri iki Kagame agomba kugushyira ndara position ntacyo ushobora kwimarira personnel Roma ugomba buri gihe gukebuka ukamurangamira ugahora nk'umeze nk'umwana usaba nubwo Kanimba yaba afite aya mazu ayimwe ku kimihuru indi ku Kacyiro cyangwa ndi mu ku kimironko njya numva cyangwa hajya mu bahita muke ahagezweho ntago njya afite uburenganzira bwo kuba yayigurisha yigurishije yabakekwaho kuba agiye guhunga
aho rero niho njyewe natekerezagana kimwe nawe aho nanjye nahatinze navugana umuntu umaze imyaka nyiriya ashobora kuba ufite nk'inzu nk'ebyiri eshatu nibura ariko kuba adashobora umwana yanditse kuri paragraphe ya nyuma iriya post avuga ko umuryango wacu ntushobora kwishyura ariya mafaranga nkavuga nijya byose hari impamvu bafashe bugwate ku buryo badashobora badashobora no kwishyura yende nako no kugurisha n'imitungo bafite kugira babashe kujya kwivuza
rega bwana Jean Paul bibera muri kiriya gihugu nubwo tutabaye turabimenya regerero makubera ko abantu barazi nanga bakatubwira bariya bose ubona ngo ni ba ministre ku mu mpapuro ba ministre muri izo modoka birwa bagendamo babahayemo inguzanyo ariko bakabo barabikagamera bikarikira ku buryo ntacyo usigarana umushahara baguha wishyura imodoka gutegeka inzu zishyura inzu zafata y'umwenda uko igomba kubimeze ku buryo utashobora kuzasaguraho na gatoya ni nayo mpamvu utazigera ubona umuministre uwo ari we wese wenda keretse Musoni ariko nawe simbizi na Kabarebe sinzi niba yabikora ntawe uzigera ubona afata umugore we ngo amupeyere biye d'avion bazane bombi icyarimwe bazi burayi batembere baze bajye nk'uko Kagame yaje akazana na Nyiramongi we nta muministre n'umwe mu Rwanda ushobora gukora icyo gikorwa Kanimba rero ntabwo yagurisha inzu ye ngo ajye kuvuriza umugore we kubera ko agiye no kumuvuza akaza aza kumureba ku bitaro Kagame yamukeka ko yahunze
hari umuntu uvuze bene nk'ibyo bwana Epimaka arambwiye ati ayigurishe bavuga ko agiye muri FDL cyangwa se ko avuze ngo yavuga ko agiye muri FDL cyangwa ko agiye mu buhunzi nk'uko ari ubivuga
ni ukuvuga rero ko nubwo Kagame hari abantu ashukisha amafaranga ashukisha iyo myanya bakagira nka Kanimba njyewe ukuntu nari muzi h'ubuhanga n'ubushishozi n'ubupfura je pense ko Odepari yagomba kuba yaremeye gukorera iya guverinoma kugira ngo arebe icyo yayifasha kandi wenda anakonsidera n'ibyamubayeho wenda no mu ntambara abantu bashaka kumwica cyangwa bagira gute ntago mbizi byose ariko ukuntu byaje gukomeza nyuma wenda akaza kubona za occasion akaba atahunga nkatwe twese nk'uko twahunze ukuntu byaje kumugendekera nyuma kugeza ubwo aba mu bantu bikubitiro baba mu bajya gusaba imbabazi zo kuba umuhutu zo kuba yaravutse ari umuhutu uretse ko yavuga baba banyita umuhutu nta kibazo ibyo pe ariko kuba ari mu bantu bakubise mu yibanze we na bakamanzi n'abandi bakajya gusaba imbabazi z'ubuhutu naravuze ni kiriya gihugu cyarapfuye kugeza aho Kanimba nzi yajya gusaba imbabazi z'ubuhutu naravuze ne igihugu cyarapfuye cyararangiye n'abantu barimo barasenzekaye neza
aho rero niho ngira ngo ngaruke gatoya kuko nanjye nabitekereje nkimara kubisoma nibaza ko Kanimba ikibazo yaba yarahuye nacyo gikomeye ari ubwoba ari ubwo gutinya ko yanagurisha n'agantu gatoya yaba afite ibintu byo kumva ko avuze ati nyine ngiye kushaka uburyo bwanjye bazavuga bati nyakubahwa nta kintu sinamubwiye kandi akajya muri ministante bati icyo gihugu ntabwo ayo mafaranga kiyafite ubwo bwoba rero bugaragara muri buri mutegetsi bwokamye abanyarwanda bose bugatuma nyine ingaruka nk'izi ngizi zitangira kujya ahagaragara none ntibashobora kubitangira abana barababaye ntibashobora kubona umubyeyi apfa nk'aho muri ubu buryo gusa batavuze nibura bavuga bati ntitwamuha amafaranga ariko na advocacy ntitwayikora nibaza yuko harimo combination y'ibintu byinshi cyane kubona umuntu nka guverineri wa Benin adashobora kuvuriza umubyeyi we na kumugore we hanze ni ikibazo gikomeye mu gihe koko abana ba Kagame bishyura amafaranga atagira ingano kuri high school indege zigahagaruka imwe mu byibuke ko ubwo Kagame yagiye kureba Raptor hariya muri Canada yagiye mu ndege ebyiriwe n'abana abana baje muri jet yabo hariya New York niho bahagurukiye bafashe amafoto kuri bya bindi bita snapshot barageza aho urabona n'amafoto ushyiraho yaneza akadisappearinga nyuma y'amasaha runaka, ariko berekanaga bagiye muri private jet. Kagame we yamaze kugenda nawe mu yindi jet muri Toronto, wumva ayo mafaranga noneho warangiza ugatekereza abantu badashobora kwivuza. Yewe ntabwo nshobora kumachinga cyangwa sinshobora kumva ibi bintu uko bishobora gukorwa mu gihe koko igihugu nka kiriya kirata yuko cyateje imbere ubuzima. Nubwo tubizi ko ibyo ngibyo ari ibinyoma, ariko nibura bagombye no kumenya no guhisha n'ibyo binyoma byabo. Noneho hari ariko reka banze ntaza kukuniganya ijambo bwana Pima kibanza ari ukivuga.
Ibyo rero nicyo navuze, nti iki gihugu kigeza aho Kanimba nzi atinya kuba yafata ku mutungo we ngo ajye kuvuza Cecile we, ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane birerekana ubwo babugeze mu Banyarwanda, uretse ko njyewe ndagira ngo nkavuga koko naha tugeze. Ese ayo mafaranga barashaka iki? Finaroma kuba bigeze aho Kanimba n'abatumva icyo amafaranga mara, ko amafaranga ubukungu washatse icyo wakoreye gishobora kuvuza Cecile wawe, c'est grave. Ni nayo mpamvu nembita abantu bose, abo bose ba hariyo cya kiroroge cyo muri Canada, ntuza yari arimo kuvuga mu kanya kitwa ndera ntuza Patrick Dengera, abo bose barimo kugenda na ba Evode barimo kugenda bumva ari amafaranga. Ayo mafaranga bareba icyo amafaranga ntago umuntu ashobora kuba atayafite nibyo, ariko kumva ko amafaranga yagukoresha ibyo aribyo byose akakubuza no akaba yatuma ubura n'ukunda kubera amafaranga gusa, ntago bizakubuza gupfa, ntago bizakubuza ikimana yakugeneye wihemuka kubera amafaranga. Njyewe njya nkunda no kubibwira abantu uretse ko babifata nabi. Iyo dutangiye kuvuga ubutegetsi bwa Habyarimana, abantu baremera bagakritika Habyarimana bakavuga bati yaza gufata neza abantu yahiritse bo ku bwa Kayibanda ntibicwe, yaza kujera ikibazo cy'impunzi neza, yaza bati yari kuba yabaye umutegetsi mwiza, ariko nibongereho nyine ko nawe yashatse kugundira ubutegetsi nka Kagame. Urumva avuga ko ari abaturage bamwishyiriyeho, ariko nibura hari ikintu abantu bajya bamushima baravuga bati ntago yabaye umujura, ntago yibye, bamuvuga yarapfuye, nta abantu bose bakabyemera bakamukritika. Ariko iyo dushatse kuvuga abandi babaye ba ministre kuri ninde muntu Jean Paul w'umunyarwanda aba yarigeze mu Rwanda utazakubwira ko umuntu bita Nsekarije yagize igihe cyo gufeta miliyari akayifata kubera ko yari igisambo, yari umujura, akiba muri guverinoma Habyarimana amurebera ntagire icyo amutwara, agafata ruswa akagira gute. Umuntu bita Nzirorera Saheterame Mushoze yaryaga imihanda n'amabuye n'ibiki byose ashinzwe ponzeshose, nawe aensertemoma batubwira ko yafese miliyari. Ntago wambwira ngo usubire inyuma ureba abana babo bagabo bose barapfuye, ariko ndavuga abo bagabo bombi, ariko abana babo ntago ari bo Banyarwanda bakize muri iki gihe. Kuki wakwiba ibintu by'igihugu? Kuki wahemukira amafaranga ngo baguhaye imyanya? Kanimba, kuki wahemukira wafata amafaranga wamara imyaka 20 uri guverineri uri ministre uri iki ukabura 178,000 byo gupeya kugira ngo Cecile ajye kuvurwa, abana bakajya gusaba kuri Facebook? C'est grave, c'est la honte. Abanyarwanda bagomba kwiga, bagomba gutekereza icyo bashaka exactement. Amafaranga ni meza nibyo, ariko amafaranga ugahemuka kuri byose ntabwo ari byo. Abanyarwanda bakwiye kwiga kuri icyo kintu.
Epimaki ndibaza ko kandi koko ibyo bintu hari ibintu turiho tutariho twumva neza, ndagira ngo Stella ndetse na Christine bagihari yarasezere ko nibagihari bamuzi baze kudusobanurira abantu barimo batwandikira bavuga bati umutungo wa Kanimba ntabwo tuzi impamvu bashobora kunanirwa kuvuza, yenda hari niba koko nawe yaravanze umutungo na FPR. Reka mu kanya turaza kubivugaho, ariko nagira ngo Jean-Marie nawe wihanganye wakomeje kwihangana ahangaha muri studio tumuhe akanya gatoya noneho agire nawe icyo abivugaho, yenda n'ibibazo bimwe turiho twibaza yabidusubiza. Jean-Marie ikaze muri studio araditahuka, igitekerezo cyawe Jean-Marie ndamubuze aragiye.
Ariko Jean-Marie ubwo umubuze
bego
nagira ngo nongere akantu gatoya navuze by'aya mafaranga ariko ntabwo navuze Cécile nigeze kuba nikaga muri université umwaka umwe barawufunga sinawiga icyo gihe nakoraga muri Onapo nakoranye na Cécile ntabwo twakoraga mu bintu bimwe yakoze muri Onapo igihe kirekire yari umubyeyi mwiza ni umugore w'imfura ntavuga imfura z'amazuru wenda batagira ngo nibyo nshaka kuvuga ni umugore w'umubyeyi ugaragara koko kandi ugira ubwuzu ugira ntuza ku buryo ubyabo bagore byabo badamu bavuze ba Christina na ba Sera nanjye ntunga mu gihe rwose hagize umuntu ubona uko agira kanimba tumuharire ibyo bintu tumuharire ubwo bwoba bwe n'iki byose ariko nanjye mbonye uko mfashe uyu mubyeyi nabikora ako kantu najya ngo nkongereho nagira ngo mwibutse rwose ko yatugiraga inama nziza muri Onapo urakoze bwana Jean Paul
urakoze ari wowe reka twumve Stella uracyari muri studio hari abandi turi buze kw'ijambo mu mwanya mwebwe mwabanye na muzi uriya muryango mfite message nagira ngo mugire icyo mutubwira na Christine Christine nawe mikro yawe irafunguye ubwo ushatse kugira icyo uvuga wabivugaho ndi hari message nakiriye ahangaye iravuga ngo ibyo kwa Kanimba birimo akabazo Kanimba afite inzu commerciale ifite niveau enye kimironko ntabwo umugore we yabura amafaranga tugendumva ibyo bintu bidashoboka kandi nibyo nibuka nuko yari afite n'andi mazu residentiel mwebwe mutekereza ko impamvu yabari yihereka mpere kuri wowe numva kanisha Christine ko Christine niba unyumva wafata ijambo Christine nawe nkabamufunguriye ni nako mufungura mikro Stella uwo muntu mu mwamubwira iki uvuga ko bidashoboka ko nyumba yabura amafaranga yo kuvuza mudamu
Hello
okay ndumva ni Christine cyangwa ni Stella
ni Christine ubwo icyo nashaka kubivugaho nuko muri kiriya gihugu byaho ni amayobera ntabwo ari amayobera matagatifu ariko ni amayobera kuko hari benshi twagiye twumva n'abafite imitungo ngo hari imitungo RPF imaze kubona ngo ufite amafaranga arenze niba ari miliyoni ni cyangwa amaze kugwira ari menshi kuri akawunti hari abantu benshi bagiye baburokera akawunti zabo amafaranga ku buryo badashobora ngo no kuyakoresha ubwo rero ndumva nawe ashobora no kuba ni muri bamwe muri abo ngabo babona amaze kugwiza amafaranga bakayabloka cyane cyane ko wumva ari umuntu w'umuhutu wari wasabye imbabazi nyine muri abo bose tekereza ko atayabuze ariko bashobora kuba barayabrutse kugira ngo nyine babumvishe kuko hariya muri kiriya gihugu abenshi byababayeho ntabwo wamenya impamvu wenda banayabroka bakamuza kuyakoresha kandi ayafite kozi ko hari n'abandi byabayeho twamenye bimeze gutyo niko mbitekereza
erega nayo inyumba byarana nanye ko ajya kwivuza yabanje guhabwa umugisha na Perezida Kagame kandi inyumba nta muntu wakoreye iriya leta kumuruta ariko bamuhaye permission yo kujya kwivuza bamwe ndetse banavuga ko bari babanje kumuroga bazi ko nta gisubizo inyuma bamwohereza mu Budage ariko byararangiye
ndakumva nkeka ko ari uku bimeze nkeka ko ako bimeze kuko ntabwo Kanimba ari umuntu wapfusha gusa amafaranga no kubwa Habyarimana nakubwiye ko yari akomeye yari umuntu ukomeye cyane ntabwo rero yabura amafaranga yavuze umugore we ahubwo afite ikindi kibazo wenda kirebana na politike ku buryo twe tutakizi ariko kimubuza kuba yakoresha umutungo afite ngo arwane ku muryango we
urakoze Christine Stella niba ufite commentaire cyangwa utayifite nabyo nta kibazo ariko niba hari commentaire ufite kuri iyo point bavugaga uri muri studio Stella
ya ndahari Jean Paul ikibazo cy'umutungo wa Kanimba Jevema ntago namenya ntabwo nzi umutungo we ashobora kuba yarubatse ayo mazu cyo kwamva mu Rwanda hari ni hambere ntabwo mbizi nta nubwo nabikurikiranye cyane ariko ndumva niba hariho abantu bafite privilege yo kuvuzwa na guverinoma kuki se atavuzwa na guverinoma niba se barabaye muri za assurance nkizo zarama kubera iki bagomba kwa ku mitungo yabo niko bimeze mu Rwanda niba umuntu agomba kuvuzwa na assurance n'ahantu hose assurance igomba kugira iki kumarira nge nkaba numva ikibazo cyo kubaza umutungo wabo nta muntu wakunda Cecile kurenza Kanimba buriya baravuga mu Kinyarwanda ngo uburi mu byizimu kwe ntako batagize ibibazo bya Kanimba buriya ni deep ntago twabimenya ntago twavuga ngo kuki afite umutungo ntuzi niba yaragwatije nk'uko bivuze iriya ndwara umudamu we ngo yirwaye kuva muri 2003 urumva ko na mafaranga yagiye agenda kugira ngo niba bajya gusaba nta n'usaba burya abishaka burya gusaba ni ikinegu na gahinda ntabwo bari fieri yo kubikora n'uko babikeneye niko mbyumva nkaba rero numva jyewe nakomeza ku byo navuze nabasabira ko abantu bari mu Rwanda baba advocate kuri bo kuri zarama kuri za assurance bakabafasha kuko arabikeneye kandi ntabwo azashobora kuvurwa mu Rwanda urakoze Jean Paul
urakoze ni wowe ukoze ndumva madame Estera avuze ikeneye ndatiruze gukoraho reference mu kanya bwana Feliciani niba unyumva ikintu cyo kuba assurance mu Rwanda senga ndi mu nzira ndaje ikintu cyo kumva umuntu afite assurance yarakoze igihe cye cyose twongeye twumvikane atarigeze ashomera reka no kuvuga ko yabaye ministre cyangwa guverineri wa Benin atarabaye umushomera akaguma atanga assurance nda n'umugore we natanga assurance igihe tuzi ko hari bamwe iyo barwaye indwara zitari ziriya kronike cyangwa si indwara nka ziriya ziri mu magufa biza kanseri byoroshye kujya kubagisha amaso kujya kukwivuza amaso ku baganga b'inzobere baragenda iby'amashuri tubiveho ni gute ushobora kuvuga ngo noneho umuntu nkuriya ufite seve nkiriya tureke nibyo kuvuga ngo akorera leta assurance yishyura assurance yishyura rama ibyo byo umva twabibona mu ruhe rwego bwana Felician cyane cyane kuri assurance ndetse na guverinoma ifite credit yo kuba ari bimwe mu bintu bitandukanya n'ibindi bihugu bituranye kuko yatanze assurance kuri buri munyarwanda utuye Rwanda
nongeye kugushimira bwana Jean Paul kuba umpaye ijambo kandi ukwajije icyo kibazo kandi nshimira n'ababisobanuye nka Epimake ndetse n'abo badamu bombi madamu Christina ndetse na madamu Stella ibari babisobanuye neza ikintu njyewe mbona mu gihe cyashize wigeze kugirana ikiganiro n'umwana w'umunyarwanda w'umusore uri i Kigali akubwira izo za mituweli de sante nk'izo bita za rama cyangwa na za MMI nta nubwo nge nari nzizi niho nabyumviye ariko iriya leta y'i Kigali ikintu gikenewe kubera ko buri gihe muramvuga nti umujura agenzwa na tubiri umujura agenzwa no kwiba akagenzwa no kwica impfu z'abanyarwanda nta kintu zibwiye perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame abanyarwanda kurengana icyo icyababaho cyose nta kintu kimubwiye yumva ko ari we Rwanda akumva ko ari we wagombye kubaho abandi bose bashize nta kintu bimubwiye nkaba rero njyewe icyo mbona gishoboka ari iki ko hakenewe impinduka muri kiriya gihugu cy'u Rwanda hakaboneka ubutegetsi bwitaye ku munyarwanda yaba ari imbere mu gihugu yaba ari hanze ubutegetsi bwubahiriza uburenganzira bw'umuntu nicyo cya mbere kuko kubwo iterambere ubukungu bwa mbere n'abanyagihugu iyo bamerewe neza bakaba bafite ubuzima nta kintu na kimwe batageraho naho biriya byose ni ukubeshya njya nkunda gutanga nk'urugero iyo babajije ko bicwa bahonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu bica urubozo bakora ibintu byose barangiza bagashyira iterambere kavuga nti iterambere ikintu ryakumarira iyo upfuye ibintu byose biba birangiye nk'umuryango biciye umuntu cyangwa n'abari bose wagiye uvuga baba bapfuye iryo terambere ikintu rizamarira abana babo cyangwa rizamarira imiryango yabo basize ni ibihe nkaba mbona rero ubutegetsi bugomba guhinduka ikintu tugomba gushyira imbere ari ikintu cyerekeranye no kubaho k'umuntu uburenganzira bw'umuntu mbere y'uko ibindi biza nkaba mbona njyewe ku ruhande rwanjye aricyo kintu ngo tugomba gushyira imbere kuko guhora turira abantu bose bavuga ngo akarengane dutabariza abantu ni ibintu bimaze kurambirana Jean Paul buri munyarwanda wese kandi yifitemo ubushobozi n'ububasha natekereza akavuga ati reka nkore ikinshoboye n'undi nkore ikinshoboye n'undi nkore ikinshoboye bura butegetsi dushashobora kubugamburuza bwa kwemera butakwemera kandi ingiye mfite icyizere ko buzabwo akaba ari cyo kintu kiri imbere cyane naho ubundi ubugizi bwa nabi cyangwa kurenganya bizabaho kandi bizahoraho ahubwo mu minsi iri imbere biziyongera nkaba mbona ko icyo tugomba gushyira imbere ari ukubuhindura hakaboneka ubutegetsi bwitaye ku Banyarwanda ngushubije ijambo urakoze bwana Jean Paul
bwana Felicien ni wowe ukoze nagira ngo senga nizere ko tutagusinzirije ntago twakwibagiwe kandi mu kanya turaje ariko reka mbanze yenda nguhe ijambo nawe ariko nagira ngo epimake hari epimake mukanya nagira ngo tutarava kuri iyi ngingo uze gutanga iriya rugero rundi wari ugiye kuvuga nyuma tugatanga ijambo kwa ba Christine reka numve bwana Nsengasenga kuri iyi topic y'akanimba nibyo abandi batavuze mbere yuko tuyiva reka tucunguze uburyo umwete bwana Epimake hari akandi gatekerezo washaka kongeraho hanyuma tukava kuri iyi topic ya kanimba ijambo ni ryawe
urakoze bwana Jean Paul hari akantu nibutse nanone ibyo ni open secret nta kuvuga ngo ni ukumena amabanga y'umuntu cyangwa iki nta utarabimenye by'uko ambasaderi witwa Ntwari Gerard wabaga muri ambasade yo muri Dakar muri Senegal yaje kurwara Margaret ambasadere afite ahembwa agira gute ararwara indwara iramukomerana ku buryo agomba kwivurisha amafaranga menshi agomba kuba yaraturuza ngo aze kwivuza iburayi bakamubwira ati vuze naho n'ahantu bigomba kuba ajya mu baganga bakomeye b'abazungu bari Dakar arayivuza amafaranga aramushirana agomba kujya mu myenda afata no kuri ambasade ibintu birananirana bamaje kubona ko ari mu kuba igisebo kuntuza ku gihugu nibwo babonye kumugarura araza nta meza abiri yamaze ahita apfa mu Rwanda kuvuga ko uri umukozi wabo ufite icyo ubungu rugira guti cyangwa umwa mugani wa Christina ni nka cya gisheke bakanja barangiza bakajugunya ikintu za hasi iyo baza kubona ko ari ambasaderi ari umuntu wabo kandi wabakoreye nawe yaramaje kuba ambasaderi igihe kirekire bari gushobora kujya kumuvuza iburayi antaka ambasaderi rwose bikagira inzira ariko baramuretse aborera aho ngaho ajya mu myenda n'ibintu bibikaga amakorera abakozi be ntago ari uwa mbere ntabaye uwa nyuma n'uyu kanimba ntago wazabura n'undi yewe ahubwo hari nabo bazima viza yewe bazima na pasiporo zo kugira ngo bajye kwivuza kandi ibyo murabizi ko bibahuretse ko biba ku bantu benshi abantu ntibabimenye Kagame yakubonye icyago profitamo n'icyo ngicyo nta kindi mupfana yavuga ngo abanyarwanda biteje imbere yavuga ngo abanyarwanda kazi bateye imbere ibyo byose yewe biratuma ngo no kugatekereza nagize nigeze kwicara nshaka kwandika inkoranyamagambo y'amagambo mashyashya y'u Rwanda rukoresha bakavuga bati imiyoborere myiza muri FPR bivuga imiyoborere mibi ikandamiza abaturage abanyarwanda barishimye bivuga ko abanyarwanda barakaye bibi bariye umwanda iyo bavuze bati iterambere ni ukuvuga ko iterambere ry'u Rwanda ni ukuvuga iterambere rya Kigali u Rwanda rwahindutse Kigali bemo nayo magambo yose yagenda akurikirana nayo iyo bavuze ngo uyu ni umuyobozi ngo ni iki ntacyo uri umuyobozi cy'umuyobozi ni Kagame gusa abandi ni fo tekereza ministre w'intuza wa industry ni ntuza n'ubukungu abura amafaranga yo kuvuza madamu ntago byumvikana iki ntago ari igihugu ni ntagatera nzara
n'ubucuruzi
w'ubucuruzi
inganda n'ubucuruzi
nako nashaka kongeraho
urakoze cyane bwana Epimake ubwo mbere yuko tuva kuri topic message abantu batwandikiye baravuga bati nk'uko mwatangiye mubivuga koko iriya guverinema ni iy'abamwe ni iy'abantu bakeya bari privilegie ntabwo rero ari ya bose bati ba ministre ni bakeya ni bakaboneka ni ba Musoni James ati naho bari abandi ni iby'agakingirizo gusa biraho ngaho ntabwo bariya bafite agaciro na gato ya muri ya guverinoma ya Kagame. Undi aravuga ati opposition tugomba kugira target, ati kandi target nta yindi ibwo nuko ikigenderewe no gukuraho buriya butegetsi, naho ibyo gusimbukira ku bibazo iku kibazo kije cy'umuntu kugiti cye ngo iramutabara twaba turiho duta iyo focus cyangwa se tureba ku ruhande. Opposition ihangayikishijwe n'imibereho y'abanyarwanda bose muri rusange, atariko ntabwo ari umuntu ku giti cye cyangwa umuntu umwe ku giti cye. Icyakora ntibyatubuza kugira umutima wa kimuntu ku bantu babishobora, ariko ntibigafatwe nka opposition ari nka inshingano za opposition. Kandi nibaza ko kuko ari nako byumvikanye ko abashaka kugira umutima utabara batabara, ariko atari igikorwa cyo kuvuga ngo yenda ni igikorwa gifashe umuho mu rwego rwa politike. Aho naho murabizi neza ko noneho ibyari kanseri ibyari iriya ndwara bahita bongeramo uburozi bwa munyuza biramutse bivuze ngo ni umuntu wa opposition biba binarangiye, noneho n'ibindi byose biba binapfuye. Gusa n'ababivuze kandi babivuze ku giti cyabo. Reka